brother E-N-T.
Chef, Chukuma.
Illness, illness. Illness, illness.
Now come book of those days, now come book of those times. Back on the bench, nigga, nigga, wanna rhyme. Nigga, I promise my mama that I always be a soda. Forget about the drama, where my life become better. Maisha yako bomba sasa,
sababu ya music.
Change the dollar we kila saa. Niko na tagi kubwa kita. Hakika nyota yangu inanga. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog.
Niko studio na shika mic. Nakenda miza zivoku times. Naziona pesa, music. Ja please bless my music. Ola nijo blessa, blessa.
Zile haso mtu sita kwenye geto tuko mtantu na haso maisha plana tuja setu, setu.
Sababu ya music.
Change dola we kila saa. Niko na tagi kubwa kita. Hakika nyota yangu inanga.
Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog.
Wakati uko home kwa mama unafanya homework. Mini kumtani na safu wanapiga road work. Dingi mshara hautoshi mama mama nyumbani suppose. Hakuna Christmas wala Easter. Nshisha kitanda kimoja na my sisters. Mola pekendo anajua wapi nilipotoka. Kiasi nilichosota nafasi nilizokosa. Wapi nilipogota na nafasi nilizotosa. Washaziba promo ila risk ndo hakuweza. Wakataka Bill Nas laba ningeteleza. Na silipidi kisas kwa kwa chongea jeneza. Kwa dolo wanyima sense ndolo fanya mikuweza.
Niko studio na shika mic. Nakenda miza zivoku times. Naziona pesa music. Ja please bless my music. Mola nijo blessa.
Legend dog, legend dog, tough to legend dog. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog.
Studio na shika mic,
shika mic.
Miza zivoku times. Naziona pesa,
music.
Ja please bless my
music.
Mola nicho blessa, blessa, blessa.
Touch, touch, touch.
Mnyama kama T-touch. Mnyama kama T-touch.